abana ubabiza ba anye babo mama
Oh, my God.